Vic 20.
Yo, yeah.
Uh-huh.
C-Drum.
Very nice.
Come on, sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the.
Rangwa, wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na si temi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na si temi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai.
Alirengwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani na jinyuri.
Alirengwa.
Zona kaidisha na mamkula mechitepa. Na nasemu watabaki zilipuke.
Alirengwa.
Tuna links, nacheza na teeth,
yeah.
Kame piga squats, kako na bunda legit. Ratio ya waist, nalinganisha na hips. Unika snack, nakadembu kana deep.
Fine, thank you, wini malindi. Tulizaliwa kisneeze and the universe blessed you. Face card spot on, kamini kwa bottom. Makucha ni masticons, kibeti ni astoko na tunaziwasha.
Rangwa,
wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani na jinyuri.
Adi rangwa.
Zona kaidisha na mamkula mechitepa. Na nasemu watabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Rengwa ndo mirelize siko kwangu. Nilichotwa na dema na kama na guwaru. Cheki amenichai. Kudando, mbona siku cheki hizo braids kala papo. Rengwa miurausha, rengwa nakausha. Rengwa mina zamisha, lazima mashamsham. Emoji za maji zina sija mshika asha. Na fadha kibonga kana zozadi rengwa.
Rengwa, wada na masti madi rengwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na masti madi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani na jinyuri.
Adi rangwa.
Zona kaidisha na mamkula mechitepa. Na nasemu watabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Izi vitu tuna dumpsi record. Kwa nini tuneza trend tena?
Adi rangwa.
Sina warena niko indoors wa rent car. Tafteni mishale tutabangine.
Rangwa.
Hauna form unatengwa mapema. Sikuni leo kitu yote kotini ya tenga. Hapo unazima unazimia kwa meza. Hii ni azimio uliza maina watenga. Bado mina rap kawa rengwa koja waishi wana matauchu vile kuenda. Kiona mina kesha nimechengwa nimejipanga na matulsa hadi kesho.
Rengwa!
Vilo mejibeba ndo tabebwa. Kawe ni mjanjo unajua vilo utajichenga.
Rengwa!
Rengwa!
Wada na masti madi rengwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema. Engine nenda chain very fast adi rengwa.
Rengwa!
Wada na masti madi rengwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Usiki teams unasema. Engine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Alirengwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Alirengwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila. Nakitepa majani na jinyuri.
Alirengwa.
Badness.